wanauliza indo ile ile ama wangoje tu nyingine. Bado niko sika wangoje nikapime, bado 6 feet deep ama vina ni vingine. Bado kwenye interest ni machine. I've been going hard cause it's all going easy, huh? Looking at me now, shout out to my nigga Jeezy, huh? Been an awesome. Look, nigenza kwa chini ya kizungu ila ntatesa wongo wango na wambea. Nikishusha ya madongo kwa kimombo atapotea. Litukuta chini squeezy daily tupo kwenye air, kwa radio, kwa TV, kwenye Jordans, kwa mimea. With the best out here cause mlikimbiaga shula squeezy mnataka debate who the best. Toka east baka west, love is south waki test. 100k for the verse cause I do it for the cash, bay offer. Nikinyonga suti mpate loafers. Najua nlive classic imichano mwonekano kwenye verses za mikanyo. Kitokea menletea rappers weno ambao kwa game hawavumi lakini wamo. Nilipofika kaka sihitaji IDs ama CV details kwenye bio, check my IG. Nilianza kwenda viral kanza komba niende combo cause nagawa dozi kaule babu wa loli yondo. What's up?
Squeeze took a viral all over the place. Killing all these rappers, man, who the fuck is next? Disgrace, they ask me who the best. I'm out of time, though money's time. We on the next level, nigga, can relate. Utawaski has been a while, huh? Kitona mnakunja, that's the facts, son. Kitona mnavungo, kinzinguwa, kuzinguwa straight. Atua mbili, tushanza ku hate. Know the game is mine, tushanza ku date. Fuck the fame, and we need some dough, nigga. Fuck the game, and we need to go. Stack a pussy, nisha kuwa bro. Na kinu kisha chon, lipo toka juwa ni so. Mtani tunetimu bila takuvaa, yo, huh? Aiming too high, do I sky as the limit and I'm too fly, can I'm bower. Embu chill, when I'm away down a dimpo. Tukifanya sis, ndo mnachukulia simple.
Unamsema Batman.
Kusofa kufanya my own village. Sindo halisi kabisa, we meet the realest. Like ikishika ukifuta kubwa na kweda bisha. Soko na tisha, sema ndo vile mikazo ile ile. Chuzi kabisa gathani tatua maisha. Udeza katisha mudige ranyi ndo vile vile. Arubaina ziku fike lali kufa siku ile ile. Nyonge mnyonge ni mkimoche haa impeni. Kitine banka kusofa toka wagi mtuzeni. Kuna mungine na eje mini nye mchuzeni. I gotta move maskani sama nazuka. Shoot the wizard on this, my daughter's very healthy. Na jinsi miasi na kata and the sun is very deadly. Sema mjabi stagi pato sike shika masila sila. Mshiko na uchungu sema mchizi sasa. I am busy kina jua mwini filas. I am busy iti kali sila sila.
Rappers wenyu wanalia.
Yeah. Hinto ile, guso nate na penya bila Tomaso bila mate. Hinto ile, ukipa sikio tu lazima umsafaro fuate. Hinto ile, moja kwenye chache, mashimo ni wakika huku kila pibi mwake. Babake na vyoto boss, ya maki wezingatia itifaki. Na ukiongelea kusu swags, bears and flows, I got it. Talk about pesa, I want it. Yes, I'm the SHRT, spotei ato uchampe. Mastanza overweight ka viroba kwa mawaki ni haramu. Kama mvinyo wa viroba, kaba kou kama roba. Zimepangwa kwenye order, zimepikika weka order. Kama mimi niko moja.
Tulieni, tulieni dili nao, tulieni dili nao, tulieni.
Yeah. Nne tano nane kilomito sinulize kusumbio. Hesabu hatua nilizopiga toka dom paka da.
Sasa nini hapa? Ye ni basi.
Inatosha. Randu mwenye hata kakalali bro.
Kakalali nini bwana?
Utamua.
Sema bali.
It's a rap, ladies and gentlemen, it's a rap. Namalizi.